yeah, yeah, so. Uriye iminsi araza kurya umwana usiga upfusha bagire bakabyumva usara noshe ari ugize itsinda inigitara ko zinoti iraza kwiga n'abahungu tuba tubaripinda uri weekendi kuryama nitubyumva uri gisenyi igoma turakumva tuba dukatakata zama n'ugucyuha yemfamye icupa mita nkivuga bangibi faransa n'ibyongereza vuga amazina yabo nibuka ngabanyishyuza batanyikoma yemfashikwa ca mita nguruka bandebera hirya nacyo bangira zikurgira nyamabara indege zibazasaze
aje gushya abajama banye banze guta satani nawe Ila mtu burudani atapotea Chunga demu wako sana atapotea
Asabibasha muhayu mwaka Nako vjakunda akiko minyonga Wijenje benshi ndaje mbadwinge Umana wijosi tuwe tukwa hawikosi Achani gafatwa nagomuza mvamo Edi nituchina hajunga nufize njina Imona shamburia imahanga mechaturia Nagomuza nyurira Nyicupa mita nkivuga bangibi faransa n'ibyongereza vuga amazina yabo nibuka ngabanyishyuza batanyikoma yemfashikwa ca mita nguruka bandebera hirya nacyo bangira zikurgira nyamabara indege zibazasaze
aje gushya abajama banjye banze guta Satani nawe aje gushya Mujene